ushaya umthetho. Wow, emalokishini masapha nasemagetho. Sure, and they must fall. Kunesiqalo kunesiphetho. Wow, kukhona nje